Problem started off. Main in production. Why yes, sir? Only when the new kid up. Okay, see what I'm panga. Only when the new kid up. Oh, fun, I need what talk of young. Save a car. Zenechiro seba ka Kari kakambo mugambo Oku kwa ganeze sasa musango Luachonku wa mugongo Wena subi ya azari ya walongo Wandeka olokuba Musini na busati Na yena panga yo Kudayati yo Tewa yanga na katiwa ya migati Yebi nawe Mkwano nawe Wasala wako jawe Could you please give me a chance Uli wezi jukida Ukisi wapanga Uli wezi jukida Omufana njibu toku vyanga Sivaka Zenechiro sivaka Zenechiro sivaka Sebya mkwano mbikenda mpola Kuvanga mamenyo mutimere siri na chakola Kacho mkwano kwa kulimba Kuvanga baina lavo ya talaba fuka babula Akuka manjolo mkwe ya londa Tiwa kukwaga la January to December Na yene waika meka Na yera milabye ya gamba Wewa umtima kwa Ngoya no ya kusembia Uliwezi jukira Ukisi mwampanga Uli wenzi jukia Obufana njibu toku vyanga Sivaka Zenechiro sivaka Zenechiro sivaka Kari kakambo mugambo Oku kwa ganante sasa musambo Luachonku wa mugongo Wena subira zari na malongo Wandeka olokuba Musini na busati Na yena panga yo Kudayati yo Tewa yanga na katiwa ya migati Yebi nawe Mkwano nawe Wasala wako jawe Could you please give me a chance Mkwano yeah. Sijukida Mkisi kwa panga